Abby J Baby.
Linda.
Shuga unanikoleza, unaniongeza. Yani penzi ninakoa, unanchombeza, unanipendeza. Moyo wangu unapoa. Kama zawadi nimekupa moyo wangu, usifanye katoka no yangu. Mwenzako nimefika ndo kwangu. Raha ya walimu koko matano, muongo changanye chachano. Usinfanye kagogo babano. Umbimbi soapi, soapi, ratu. Umbimbi shoati, shoati, ratu. Mo you, 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 umbimbi you. My boo, 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 umbimbi boo. My you, 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 umbimbi you. Nasa kwenye tundu, we fundi nazizi. Umbali meganda kama gumu, kwa mapenzi miachizi. Kwenye kisima cha penzi nimezama, majela ya moyo nimepona. Mwingine akiniezi nitakwama. Wapiganyaga vikwazi wenye Kenya, wanaokesha kutukana. Penzi niongeze dozi watakoma. Umbimbi soapi, soapi, ratu. Umbimbi shoati, shoati, ratu. My you, 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 umbimbi you. My boo, 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 umbimbi boo. My you, 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 umbimbi you.